yande joyno wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta. Ndeere ko e kabaruji men ni, ko waɗata rewɓe e sukaɓe rewɓe ni ɓe leydi Niger ni jahade lokotorore ɓe keɓa laabi noon ni dow ƴewugo fi cellal ɓalli maɓɓe e dow fi ɓeynugol noon ni waɗi batu jooɗa kaale on waɗa hakkunde maɓɓe ɗo nder galluñi men. O koɓe habaruji kan he jinganoɓe e ɓiɓɓe leydi noon ni kamɓen kawra nder wuuro Zender ɓe kokka andal noon ni dow ko timmintinta dartingo hakke ɓiɓɓe leydi noon ni. Yewtere men pindinol ni ana golleji ɗiye wawti laasi beede nder golle rafi her seene dow sukaɓe noon ni. Jokkalwol irgole waɗante ko laawol laamu holli ko waɗante gaɗoɗe gacce nani ko haalaji ɗi pirti tokkomi on nan pirtol haalaji ɗin fuu nder kibaruji men. Laana pirowa ni indirte ka hélicoptère ni ka sojeji leydi Niger saami hande subana far yande sappo to ka woni ika tefa ka jippo dow laawol to laanaji piroji sojeji jippoto noni ɗo nder galluñi may andinore de ministre Hawjine ministre kawjiɗo dena ko leydi waɗi. Yimɓe tato tawa nder makka ni ɗiɗo ɓiɓɓe leydi Niger no goto jeya kana leydi yaasi noon ni illa ko ka saami ɓe maayi. Nder andinore worden ɓe kolli wiide ni taykaki no watte dow bononda gaɗɗo o. Hande ni woni ñalowma mbi'inde tataɓere noon ni ko durwo tefol takubahi leydi Niger ni ko wonno waɗe diifa. Nder durwoɓe nogay e nayo baaluɓe noon ni ɓe liɓaka. Ñalowma o ni mbi'en durwo ko waɗi ni hoddakina durwoɓe sappo e jeenayo kan woni liɓaka noon ni jowo kan liɓa subana o. Agades no wodi goto tilabiri ɗiɗo tawa go o mbi'en ni zender goto durwoɓe ɓe liɓaka kamɓen do nder durwo cakkitingo gaɗango ñalowma o. Agades no wodi goto dariɗo difa ɗiɗo dariɗo nonnon doso no wodi nayo maraɗi nayo tawa ɗiɗo tilabiri goto zender goto ɓe goni ɓe liɓaka. Nder leydi Niger ni dow fi mbi'en ni jehol ñawtigu de loktoroje ɓiɓɓe leydi mbi'en ni ɓiɓɓe rewɓe he rewɓe noon ni no godi saɗarma jaaki mum. Ko waɗata ni pecce capanɗe joyi dow hermi fuu no ɓiɓɓe rewɓe kan he rewɓe nder leydi Niger noon ni dow no himɓe gonno ƴeewiraɓe dow fi ƴaaki loktorore maɓɓe waɗi ni hana ko sakiti ɗum ɓe kokkay sembe dow jaaki loktoroje. Ɗum waɗi ni batu jooɗa kaale waɗa noon ni ko watta saɗarma o musala mum heɓo ko balɗe tati kamɓe gaɗi ɗo nder galluñi men. Nani fama ka Adama Garba Abdou Fantine Jadimin Samira Rouaifi.
Vous savez le contexte
kulol gite e fina tawa himbe kan wonno wadda ko rewbe no tawra sador maji der burnam amma bawa halude ibe kaja habaruji e pirtol ko e amma be bawa tefude seyni be jododo nyawgu en ga ibe mila ko debbe jehi nyawtigu no milete ibe tawra nyaw bongu nane rafi jodade mabbe hese misali surbabe kan waddi ko ibe jahlokto denne ko min tefa kan woni mi itto kulal gal endan der berde mabbe be jahlokto rore tefoyde nyawtigu be jaha tefoyde habaruji gongaji ga hana ko tawa do internet o endan no wi'e fu woni gonga miden gidi du loktorobe kan endu andano be jaɓɓoro rewɓe waroɓe nyawtigu to mabɓe ga rafi jaɓɓorade ɓe no woɗiri kandu no wadda rewɓe ɓe endan ni boɗɗo yehude loktoro
do fi jaaki hijjore hitare hikkade leydi Saudiya wurtini andinore yasin dow baka ka leyɗe fuu hokka noon ni leydi fuu hokka dow fi jehol hijjore hitane hikkade ni leydi Niger ni hokka kanani baka himɓe hanuɓe jaha hijjore de himɓe ujunaji sappo e jeego o noon ni kamɓe hani jaha mbi'en ni hijjore duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e tati noon ni andinore de ko ho wurtini yasin kaddi duuɓi ko hokka ɗo rowani noon ni ngam jehol hijjore de ko darna duuɓi capanɗe jeego e joyi e fa hankasen jomum seyde ƴeewama ñaw coronavirus den ko yaha ɗum ittama. Har ko ƴewata habaruji ɗi ni min jahan zender ko waɗanti hoggoɓe habaruji noga e kan he mbi'en ni heno himɓe jinganoɓe ɓiɓɓe leydi asawe kan he alal nder wuuro zender ɓe kokkama andal ngal doni mbiyen ni hokkoɓe habaruji noon ɓe zender difa kan he maraɗi kamɓen ɓeydana andal ɗon en zender dum do ko wattani neddo waawi no neddo waawi yaari bi en kalima mun nonni to fedde leydi daranini hakkeji bibbe adama CNDH beedol andal galdo no beydan faama hebo do hakke bi adama nonni darto woda nani faama ka arabi o baare mo CNDH hokki jaadimin ali keita
objectif spécifique korma joni woni tindinde hokkobe habaruji kanyo e himbe jingano sudu baba be pamana do filla ko darto beddu gollal ko CNDH fede leydi Niger ndar filla hakkebi adama be jojjini himbe fam fa woda to neddo wawi wadde kalima mudum yarto CNDH ton no tokkitirto dum gari andi hande dum wadirta kena joomu kay hormu yaha na winda nelta to joni da kala dum wadde dow machina jaman di wala wi e zender gonda na nyeme gonda to gonda futaade wawi neldude kalima ma o yaha to CNDH fa hande dudo wodi lebe ko watte kam noddol gol yobantaake do telephone boggol gol do min gadan dum ko wat ko tayna wa jantinaade heba jamiroje no haani wadira naadu konna sa ay resowi to en talki maada wono kalima on keba tokkitada dum fa woda
pour suivre une plainte déposée
bindol inde hano bibbe leydi Niger gombe leydi yaasi ni ko cubaaki député be nonni ko wada octobre bittido del leydi kewde nonni hano del leydi Amerika ni bindol inde do machine mo jamanni gadaado saybu duma horejo fedde bienni bibbe leydi Niger tawabe leydi Amerika nonni o fantini hano no bindol gol wonno wadde filla politique wattama der mun nani fama ka hokki jaadi min tarnan Fuday Ahmed jadaton e Amerika
limoore himbe meden yasibe be andani ga alle filla cubaki sundu ko nangang wattugo député sur sawala punnon ko wodi sanne to lati du kambe yasibe be keban hon député je ko be jar sur sawar député be en cagal cubaki ti wadowi ngam mi jur himbe itta filla politique hen neddo fu ya windowe limi fa woda heba kartal mudum dum wadan kay gofu himbe wombe yasibe faame dimma mu en wadan du himbe heba karte mu en ko cubaki kartal cubaki galdu no way darnaade jom do inde carte d'identité hore mu no way du gon darnaade jom kartal subago gol enda mi himbe ngatti hen enda politiki bonini sanne lawol politiki ko hanana watte hen sabin ka ko ji won neddo ya limo e kambul wadde sabo eden andi neddo fu hakke mudum non yaade suba wadde cubaki ummeke kana on sa wala talkur cubaki enda awa yaade wala
c'est te faire censé et très malheureusement les gens n'ont pas compris ça
horebe sarusi leydi hawjine fi fitinaaji nonni asawe e alal der wuro dosoni be gadi kawral der munni be kali do goruwol me kru nonni ko be tuugi der battugo woni diyam no kebol jaaki yeso e buytaari bi en talka ko nonni takkol goruwol me kru nonni del leydi Niger nani famaka abdu sani fantini jaadimin awsu abdraman
les ressources naturelles sont
kulle kawtaade gonde le feyo en billi sanne der dubi chakitidi laato ndiyan non durande non ladde non fu ndu ko billi ni woni par filla wakatiidi woni tagol mudum kanye bibbe adamaabe e koy mudum misal ni en koji par ndiyan jom to ndiyan tawa fu don durobe goni don remobe goni do yarnobe kaliji goni do itobe kange woni be fu min muuy min kawrat dum en min tindina dum en min gado e pirtol ko e gambe keba sembe e golla mabbe be pamade konno be jogorto hakkude mabbe ndani walde wati
de prévention et de gestion de conflit
demobe ni be ndemal kaligi noni be commune mo bazaga der département mo birni koni be kebi balla ka ONG gon walliri be noni are gollitirde noni ko moto pompe kanji noga e didi noni dundo ko goldirta e nangi dun no nafaka mawdo yago e demobe kaligi be noni kalo do inde mabbe ni o holli weltare berde mabbe yago e bi e mojjere de nani fama ko hokki jaadi min Asumana Musa Arzika
Allewa nga talla hida ah kamuna muna sunne
de gonga ballaka kamin gaddana wodi sanne kana famin o yimiden tefa irmakka ko yirnan duni hebake joni gam fotay neddo soda essence na soda nebban watta gam hebude diyam de nangi wurtake heji ballaka jagoranci waddani min kani miden jetta sanne projet o enda joni sayni golle ta Allah jabi no wodi nokkuje de galanu diyam amma handen ko ballaka enda heba diyam kandu heboto min jetti sanne
inshallah mun godi
leydi Niger no hokki durngol sembe amma dabbaaji din kila gon idi gada nyawuji nonni fudo der wakkati pewol golgol himbe tawa deni bi enni nyawuji di nyawtaaka lawna dabareji kebaaka idum waawi wari dabbaaji duddi nonni ka woni ko rugga altine Amadu bi enni horejo durobe leydi dallol bayoro fantini jaadi min nana Hadiza Hassan
wallahi mun samu matsalan dabobi
de gonga rafke joron cella dabaji hebaka do enden dundu rawani warde ir nyawgu enden andanu ahi an nagge fudda na sarta yada yesu sege wata wobbe na itati nay joy wobbe fa sappo batane dum nyawgudu no nanga harnare no nanga nagge mangi igu fuddira alama pewri fa warde handen nyawgu no tawa der dabaji dallul i enda mutunere en gadi bawdum en fu ko hepporni nagge fu nangi nyawgu enda nyamata kosam magge du fira tilay sege son wobbe no gada chombe kawrodire e bita ga nyawtude nyawgu enda dum sauta amma tawa nge nyawtaki
kadan kadan in yana sa zayan nan yana rega
der kongre gada do alal nogay e joyi lewru dumot gonden der mo ni kenga non ni PNDS tara yani wadi hano horejo mun didabo non mo parti on fuma koy gado kan suba ardo parti on fa dubi nay ko wadata ni bi en ni wakilibe parti gombe parti PNDS tara ya gombe der leddi dinni kambe kemi tato kambe kawri do der gallu nyemay to kongre mabbe lawol jettaber non ni ko o lonta kinani bi en ni horejo leddi bazu mohammed kanko do woni horejo tatabo mo parti on gada isifu mohammedu e bazu mohammed minna tandar yotrin en pindinol ni gadol golleji bi en ni rafi hersene do sukabe no dudi de lawol lamu janti o fi no horejo o ng chronique juridique o fantini gollegi tie wawti lasi biede ko golle rafi hersene no nani ko charto madan goje maymuna gazibo o fantini jadimin alamin washar
acte impudique dimo won ko do firte francire
viol sur les petits garçons
gorko yana e cukalel gori na debbo yana kandu e cukalel dewel gorko na debbo fijira falju suka gorko na cukalel dewel gel wadai dubi lasu e ko deni tawama suka gorko na suka debbo modun yan he mudun o endan dubi mudun di endan ni gadai lasu e go sai dun limte gacce jukketede yesu sudu kit deni suka gorko na debbo mu falju mu fijira o endan de dubi mudun jawti dubi laso e go dum wawa latade gacce jukketede amma rewbe mawbe bamobe der batuji dewle na hiroje yimobe misali iri bami biyetedi cieri deni suka debbo mo wada dubi laso e go no tawa der sorol bami mabbe gol endan no wado nyande gon be nodde be jukke gam majjum gan lawol lamu leedi fu wala gol hokki lawol accude sukabe rewbe be gade dubi laso e go nata bamida rewbe be endan iri bamidi
acte impudique entre adultes
o gacce jong hedum neddo wa wiide do mudum
donc ce qui est important
ko himbe jogito do majjum kan woni dum fama ko hana golle luudum kan hida jukkede do endan leydi niger amma janul ko worbe gatta e cukabe worbe na ko rewbe gatta e cukabe rewbe be gade dubi laso e go kan hida jukkede luwadi ko jukke to sai tawe no wodi der mabbe mo wada dubi sappo e jeetati dum woni ko dewtere kiitede enna wi'i do majju
c'est darama no kuje to rafa kilo fukingo heewi sane hembe torri har farjuji mudun em fo sukabe fotay to dum woni ko lawol lamu wi do dum do
la loi ne fait pas d'exception par rapport à
la lawol lamu leedi jukkude gacce fero dire chaka himbe nondu fahan gol fero dire chaka lenni nato neddo jia e jondi der kappo kula redu leedi niger lawol lamu leedi gol enda ni nawtorti tawado jifa deni yani e suka gorko na suka debbo mo wada dubi laso e go sauru worudu endan kayru non deni tawado tilberi wadi ir golle nyiddinide de endan kandu fiirti
va s'applicati la berry
tomadalla doni men dernato on habaruji me fulfulde amma ngada habaruji fulfulde no wodi habaruji e hausan kore ko asmana shina warta yottina ngada habaruji dum fu yabbito dom batu joda kale mona fisa adamu sirfo yottinto mon kirtento jam hirti
difa do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm studio kalangu